uje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
abakunzi badusangira ijambo nange nongiye kubasuhuza nkuko mubyumva ni Eric bagira ubusa
turi imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ahari gutangirwa amahugurwa kubahoze ari abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda
nibutse ko ari umutwe kubarizwa mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko rero hano mu Rwanda haciye hafi amezi abiri hageze abasaga 1500 nk'uko komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bitangaza ubwo muri abo ngabo harabarirwamo n'imiryango yabo
reka dutangire tuganira n'abamaze iminsi hano watangira wibwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa Rwandema Joseph nari ari umusirikare
ku ipetiri he
Peti najyanye muri kantonuma kuko twari muri za kantonuma rya rya major.
Mhm. Wowe
nitwa Wamoro Enias. Peti ryanje ni major.
Eh mwese muri aba major. Wowe numuri se wakwita doye?
Nge ndi doye hano muri kuri iki kicyo cya 65 hano imuto ubwo nkaba ndi major nkunda bose Sebastien.
Wowe bagushinze iki?
Ndi sego doye.
Eh wungirije doye. Wowe
Yewe nshinzwe isuku y'umubiri.
Ubwo no kuvuga ngo ni wowe umenye amazi aho bogirana ibiki byose.
Bafite isuku mu myambaro, imisatsi kwiyogoshisha.
Eh. Wowe ushinzwe iki?
Nge ndi umujyanama muri iki kigo.
Ah, wowe.
Nge ndi umunyeshuri muri iki kigo ariko nyine ni bijyanye discipline nkagira mu ruhare rwa mbere.
Mhm. Mugenzi wawe?
Nge nitwa Simona Teogeni. Abana rinjiye muri kantonuma 2014 ku ipete rya major.
By'umwihariko rero muhugurwa twavuga ko kugeza ubu ngubu bimaze kubafasha iki.
Kugeza ubu ngubu igiti cyanjye kimaze kumfashamo nuko maze kumenya igihugu umurongo kigenderaho ibyo twize bitwa imyumvire kuko buri gihugu kigira imyumvire yacyo. Uru tumaze kubumva u Rwanda nyine umurongo abanyarwanda bagenderaho muri iki gihugu. Mhm. Icyo ni kimwe ikindi nuko mahugurwa tumaze kubona ubu turi kugenda tumenya igihugu hari byahindutse byari prefecture biba ntara byari amakomini biba uturere amasekitera bimirenge none hajeho n'utugari n'imidugudu ubu tumaze kumenya kugira ucyubatse mbese inzego zacyo
aha bwa mbere mungera hano bababarura numvaga bagenda bababwira ngo vuga prefecture wakomokagamo Wewe wakomukaga muri prefecture ubu ni ndihe ntara kugira ngo twumve koko niba nayo masomo mu yacengera.
Nakomukaga muri prefecture ya Gitarama ubu ni ntara ya Majepfo.
Mukaye karere
mu karere ka Muhanga.
Yari ihe komine?
Akarere ka Muhanga gizwe mu komine menshi ubu ngiye nakomukaga muri komine Buringa.
Okay. Wewe noneho wavuga ko amasomo mu gihe giciyeho bimeze bite?
Mu gihe cy'amezi abiri gemaze hano kubera ko nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11 aho dutangiriye amasomo nta gihe kirarenga cyane ntikirarenga ukwezi ariko amasomo ari kugenda neza kubera ko tumaze gusobanukirwa byimaze yo politike igihugu kigenderaho abenshi muri twe bamaze guhindura imyumvire kuko imyumvire bari bafite yari imyumvire yo hasi yari imyumvire y'abantu bamaze imyaka irenga 20
gumaho ngaho yivuze imyumvire yo hasi ushatse kuvuga iki
imyumvire yo hasi ni ukuvuga ngo umuntu yagendaga cyo wumvise cyabakiza cyabakiba ariko wowe ukumva ko ugomba guhakana gusa akaba ari byo bikurimo icyumona cyose ukumva ari kibi yewe kabone nubwo bakubwira ngo igihugu kiratemba amata n'ubuki rugero ukawumva ko ari ukubeshya ko ari bibi ari umuntu ushaka kukugirira nabi nyamara ashaka kukurokora
umunsi wawe wa mbere hano warasinziriye byagenze bite
bo gye narasinziriye kubera ko kubwanjye nishimiraga ko ngarutse mu gihugu cyambyaye nyuma y'imyaka 24 ntazi n'isura yacyo
winjiriye igisirikare hehe
gye ninjiriye igisirikare muri Kongo
uvuka he
gye mvuka mu mujyi wa Kigali
wazanye n'umudamu n'abana
naje njye nyine kubera ko ntago twabanaga bo babaga ukwabonanye mbukwati
ntuzaho baherereye
ndahazi
baherereye he
abana banje baba muri iki gihugu ariko ntitwabonaga
baje nabo muri uku kubatahura ku ngufu byaje
oya bo baje muri gahunda bo twumvikanyeho ntago navuga ngo muri gahunda zabo gusa kubera ko bo baje tubyumvikanyeho ariko bo baje imbere cyane ntago baje ntago twarindiriye ko tuzana nabo
hano turi kuganira n'abamajoro muri FDR ariko noneho naje kumvamo ko harimo Duaye baguhigize Duaye bishingiye kuki
mbese nageze hano ku itariki 16 z'ukwa 11
uturutse he
nturutse muri Equateur ubwo twari turiyo twari twarajyanywe na guverinoma ya Congo bajya kudufungira muri prison ubwo biba ngombwa ko bagomba kuducyura tukaza mu gihugu cyatubyaye byaradushimishije ubwo tugeze hano bamaze kutwakira baraduteranyije twari tugeze kuri 210 haje ibyiciro byinshi ariko twe icyiciro cyacu nicyo cyaje mbere nasigaye ubuyobozi bw'ikigo cyane Mutobo bungira icyizere bangira Duaye
barakurebye gutya bakugira Duaye cyangwa hari icyo bashingiyeho kubona wenda uri umuntu uri sharp bimeze bite wa muntu uza mbere mu bitekerezo bimeze bite
byerekeranye n'amapeti iyo uri mukuru mu gisirikari bakugira Duaye aho ugiye hose
turasenda niho kunyigisho nkuko nagimba z'abagenzi bawe b'amajoro wowe urazibona ute n'imbeshyire ngo uri Duaye
nkurikije uko nabibonye nkurikije twakirwa na twakiriwe neza batweretse urukundo batwereka ko igihugu kidukene kugira ngo dufatanye n'abandi kurwubaka kuba ku Rwanda rwacu batweretse uko igihugu cyubatse batwereka nuko igihugu gifite uburyo bwose bwo gushaka ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda tugafatanya kurwubaka ubwo inyigisho nkurikije ku giti cyanjye inyigisho ziri kuducengera kandi turi kuzifata ku buryo bwiza
buri muntu agira umwihariko kuko yumva umwihariko kuri we wavuga ngo iki cyaranyuze birenze niki
batweretse inzira yose umuntu agomba kunyuramo kugira ngo abone amahoro ubwo rero ariyo nzira nziza u Rwanda rukoresha rufasha abanyarwanda gutahuka kugira ngo baze mu mahoro kuko nta mahoro nta majyambere nta n'ibindi byakorwa icyo cyaranyuze kubera yuko twageze hano natwe tukakirwa neza tukabona ku Rwanda rufite amahoro nanjye nanyuzwe niyo nyigisho bampaye
wowe winjiye igisirikare ryari
ninjiye igisirikare nanjye mu gihe cy'abacengezi turi hano muri majyaruguru y'u Rwanda
uvuka hehe
uvuka hano mu Muhengeri aho zari komine Nyamugari
ubwo hari mu wuhe mwaka
mwaka w'1998
winjiye igisirikare wisujya muri Congo
ubwo ninjiye igisirikare ubwo noneho hasigaye igihe kigeze cyo gusubira yuko abacengezi bari muri kano karere bigeze igihe cyo gusubira muri Congo dusubirayo nyine tujyana n'abandi amasomo nyayo ya gisirikare nafatiye muri Congo nigishwa n'abari badukuriye
ndabona ufite telefone nka Duaye ukuriye abandi hano bari guhugurirwa i Mutobo ariko amakuru dufite wenda uri buze kuyampakanira cyangwa uyanyemerere nuko haba hariho kuvugana umuntu wa hano akavugana n'umuntu wo muri Congo akamubaza amakuru ese ko mwatashye abimeze bite nabyo bibaho hano
hano ntabwo biri kudushobokera kuko guhamagara umuntu muri Congo uri hano ntamuwaye yuko ari ibiciro byarazamutse kufite telefone udafite amafaranga ntabwo wabona kuvugana nawe ubundi nzira twagombye kunyura hano ikigo cyari gifite uburyo bw'umwihariko bwo kuduha telefone bakaduha na moye tukavugana nabo twasize inyuma muri Congo kugira ngo tubatinyure tubereke ko igihugu twasanze ari igihugu kidukeneye kandi igihugu kitwifuza ariko ntabwo ubwo buryo buragerwaho
mujya mutanga ibyo bitekerezo kuba bakuriye kugira ngo babashe kuba bareba niba hari icyo babikoraho
urabona twakiriwe turi byiciro bigeze kuri 4 kandi bikurikiranye byihuta cyane twarabibabajije ariko bavuga yuko mu gihe bacyarojistra bagenda babarura baje ukuntu bagenda batwinjiza mu magrupu ukuntu tugomba kubaho na za famiye bazerekeza ahantu mu miryango yabo yabazanye nabo ubwo habaye umwanya muto cyane ku buryo bitari guhita bikorwa ako kanya ubwo rero nkabanizera ko ikibazo twagitanze nabo bakaba cyitegura kugira ngo bazakidufashe mu turere ko twatinyura abandi kugira ngo base
ariko nka Duaye Nyamugenda mu bimbere ni kuba ariko nakwita ndibwira n'ubu ngubu ntabwo wagenda ukabibaza se cyangwa ugakurikirana ngo ko twabahaye igitekerezo kimeze gutya kandi nk'uko n'ubundi kigamijwe ari ukubaka u Rwanda ntabwo icyo kibazo bashobora kongera kutakira se
ubu ndabona muri iki gihe tumaze gusa naho twese dutuje neza nta kibazo ubu muri kano kanya ndumva Adriteri ari hano yaramaze iminsi muri konje y'iminsi mikuru yariho ubwo ndibuze kukimugeza aho tureko yakidufasha
ndagusaba nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda urahageze twumvise namakuru ko baje bababoshye wageze ku butaka bw'u Rwanda wiyumvise ute
mu ntangiriro nyine urazi ko ari ibintu biba biruhije twaje tuboshye kandi naho twari turi twari mu ibohero turi indege ntago twigeze tubohwa ariko tugeze ku kibuga cy'indege hari ya Igoma bahise batuboha twumva ko ibintu bihindutse twongeye dusubiye mu ibohero ubwo tuza tuboshye tugeze hano mutobo bakimara kutuvanamo ingoyi bari batubohesheje nibwo umuntu atangiye gusubiza umutima mu nda muri make guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ibintu byagiye bihinduka buri munsi bitwerekeza ku byiza ikitwa ibohero twasanze ari igihugu kitwakiriye ari umubyeyi wacu w'igihugu washizeho inshingano zo kugira ngo batwakire
akadukomeze harya wewe witwa nde
nitwa Major Uwamahoro Elias
uvuka hehe
mvuka mu karere ka Musanze mu cyahoze ari komine Kimiki
uri iwanyu rero
ni hafi yaho
dusangize nawe ubunararibonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda nkurikije uko twaje tumeze nari mfite impungenge zaho ngiye nuko ndibufatwe kuko twaje tuziritse nk'uko babwiye bagenzi banjye ubwo tumaze kugera hano dore ko hari na nijoro bamaze guca ayo makamba aratuziritse n'umuntu watangiye gusubiza umutima mu giteriko agira ati ahari yenda inzira bari kunyuza ntabwo ariyo ubwo abayobozi batandukanye ndetse bo mu nzego nkuru z'igihugu baje kutwakira ako kantu kaduha imbaraga kaduha ingufu katwirika koko tugeze mu gihugu ko tugeze iwacu noneho impungenge zitangira kurangira ubwo tubona ko tugeze mu bacu koko baratwakira turasabana dusubiza umutima mu giteriko
hari amasura wabonye mu baje kubakira ku buryo wahize uvuga uti naka ndamuzi twarabanye mu ishyamba
bo mu baje kutwakira abo twabanye mu ishyamba ntabwo bari benshi binda bari bahoze hano ariko nkari nkubona menye ni komiseri hano muri iki kigo cya Mutobo ubu bita Elia yarabarimo ndetse harimo na gavana w'intara wagerageje kutwakira nawe yararimo ndetse na president w'iyi komisiyo mukantabana nawe yarahari ibyo byose bidusubizamo icyizere kuko u Rwanda koko rukunda abana barwo kutwejwe n'abo bantu bakora ubukutwakira
ubundi abantu b'abasivile bashobora gutangazwa no kumva ngo umusirikare yaje afite impungenge wenda karagaciyemo
impungenge umusirikare ntiyakagombye kuzigira igihe ari ku rugamba ariko kuko twe twari twararambitse intwaro tutakirwana turi gushaka guharanira amahoro noneho nyuma yayuma icyo gikorwa cyo guharanira amahoro badutera amakamba izo mpungenge rero n'ubwo n'umusirikare nanone ubu umuntu icyo tutagikora
twibutse bakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko tukiganirira mu majyaruguru y'u Rwanda mu kigo cya Mutobo cyakirirwamo abahoze ari abasirikare turaganira n'abahoze mu mutwe wa FDLR we uri nde harya nyibutsa
Major Rwanda Major
uvuka hehe
kera yari prefecture ya Butare commune Gishamvu secteur ni Kibanda rero mu ntara y'amajyepfo akarere ka Huye umurenge wa Gishamvu akagari kare cyane mu kibanda n'ubundi
wageze mu Rwanda ibyo byose ubizi cyangwa wabimenye hano
bo ntabwo nari mbizi neza icyo nari nzi nuko ari mu ntara nari mu ntara y'amajyepfo akarere nari jinganyaga nimba ari nyaruguru cyangwa Huye kubera yuko komine yacu hari igipande kimwe cyagiye muri Nyaruguru kindi kiza muri Huye kugeza aho nibwo nari mbizi
mbere yo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda wari ufite sura ki ku Rwanda
bo isura amakuru yari menshi ariko ibyinshi byasaga nk'aho ari bibi kubera amakuru twagendaga tubona dusoma kuri za internete amaradiyo mpuzamahanga za raporo z'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo byose rero byatangaga isura itari nziza cyane.
Wowe wazanye n'umuryango?
Ninazanye n'umuryango.
None haciye igihe, niba ntibeshye, ni nk'icyumweru gisaga, abadamu banyu n'abana basubijwe mu buzima busanzwe, ubu bari mu miryango. Mujya mumenya amakuru yabo?
Amakuru turayamenya nta kibazo. Turavugana umunsi ku munsi.
Bemere kubasura hano?
Hano tukihagera baduha uburenganzira bwo gusurwa, babikoze inshuro ebyiri. Dusurwa ku cyumweru ku cyumweru, ariko nyuma byaje guhagarara, batubwira ko iyo gahunda bayishyize rimwe mu kwezi, ubwo dutegereje kuzasurwa kuri 27 z'ukwa mbere.
Nawe wazanye n'umudamu?
Umudamu yasigaye muri Kongo.
Kubera iki yasigaye muri Kongo? Ntabwo mwabanaga ku buryo bashoboraga kugufata nawe bakamufata mukaza?
Mbere yuko tujye mu makantonoma muri Kongo, murabizi ni imirwano twahoragamo, intambara rero zikagenda zitatanya abantu, ubwo byabaga ngombwa ngo umuntu ahungire aho ubuzima bushoboka. Mbere yo kujya muri kantonoma rero yari yarahungiye mu gace tutari turimo, ubwo baza kutudezinya tujya muri kantonoma ntari kumwe nawe. Tugeze muri kantonoma ubwo ibyo guhura byari birangiye, yahagiye gusigara yacu.
Nta makuru na make ufite cyangwa ufite amakuru kuri we?
Amakuru mfite nta gafatika kugeza ubu ngubu, nabuze uburyo bwo kuyashaka.
Aduwaye hariya witonde.
Niko nkunda bose Sebastien.
Wowe wazanye n'umuryango?
Bese ikibazo cy'intambara bakizi twagiye dutatana, noneho rero njyewe naje gufatwa njya no gufungwa muri prison, nta nagomba kujya n'umuryango, ubwo byari ngombwa ko asigara aho twari turi, aho nafatiwe niho yasigaye.
Amakuru mukayamenya mute rero? Wowe harayo ufite ku muryango wawe asize, bimeze bite?
Kubera nyine ikibazo kijyanye no kuvugana kuri telefone kitaragerwaho, nta n'ubu ngubu ntago nza amakuru.
Wowe waba warazanye n'umuryango bimeze bite?
Nazanye n'umuryango.
Nabo basubiye mu buzima busanzwe? Mumenyana mute ku makuru?
Kumenya amakuru ni dukoresha amatelefoni, telefone nawe kudusura nyine uko wababwiye ugahundira hari, ariko ubu ngubu dutegereje kudusurwa tariki 27 z'ukwa mbere, batubwiye ko ari gusurwa rimwe mu kwezi.
Numvise hafi ya mwese mwarinjiriye igisirikare muri Kongo, uretse uyu nguyu wakinjiriye hano mu Rwanda muri za 98, nibyo?
Oya, ari ibintu wenda tutari gusobanukirwa neza, nuko niba bavuze igicengezi ntabwo bihita bivuga otomatikoma ko iyo tariki ari bwo urugamba rwa FDL rwari rutangiye. Ahubwo ushobora gusanga ucyo buri umwe yita igicengezi aricyo kiri inyuma y'abandi. Ubwo rero bisaze kuvuga ngo biterwa n'amatariki cyangwa se n'aho umuntu yari ari cyangwa se n'uburyo wenda na circonstance yagiye yinjiramo, ariko hafi ya bose icyo mpamya cyangwa se wenda ku ruhande rwanjye nuko nkanje ubwanjye nge nakinjiriye muri FDL.
Ku rundi ruhande rero, mwabaye abasirikare mu myaka buri muntu agiye atandukana, iyo bitewe nuko ntago mwinjiriye rimwe, kugeza ubu bwo muri ku butaka bw'u Rwanda, ikibazo nabaza wabasubiza mu gisirikare mwiteguye kongera kugikora, mubyumva mute muri serivisi za gisirikare?
Muravuga igisirikare cy'u Rwanda?
Yego.
Mu by'ukuri turi mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nicyo kizatugenera ibyo twakora, ariko ko turi hano ntekereza ko buri wese afite icyo yifuza ku mutima we yakubwira.
Mbwira ahubwo ni ku giti cyawe.
Gitangira nahunze ndi umunyeshuri, nifuza kurangiza amasomo yanjye nkakora ibindi nyuma. Ariko leta y'u Rwanda icyo yankeneraho ntabwo nacyanga.
Wowe ubimeze bite?
Byari byose gihe nta ku ruhande rw'umubiri ndacyafite imbaraga zo gukora imirimo yose nagenerwa n'igihugu bikurikije amategeko nayikora.
Wowe?
Njyewe nk'umunyarwanda numva serivisi zose leta yansaba nazikora, njye naba nzishoboye.
N'igisirikare wazubiramo babigusabye?
Ndi umuturarwanda, ndi umunyagihugu, dufite leta. Ndumva leta icyo gusaba nk'umuntu ufite inshingano yo kubaka u Rwanda no kugena na gahunda y'igihugu, ntago wakwanga icyo ubuyobozi bukeneye.
Duhaye ntukuze?
Bo, imyaka yanjye ndakuze.
Ingahe?
Mfite imyaka 53. Ubwo rero igihe cyose u Rwanda rwanyakiriye nk'undi mwana w'igihugu, imirimo igihugu cyose cyasaba nyishoboye nayikora.
Nawe nicyo kimwe?
Nanjye natawuse njye gufatanya n'abandi kuba ku Rwanda kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. Ubwo rero ndi mu maboko ya leta serivisi yose yasaba nifitiye ubushobozi ndumva ntayanga gukora icyo cyanze
nawe nicyo kimwe bimeze bite
bo serivisi yose igihugu cyansaba nayikora nubwo wenda bakunda kuvuga ngo abasirikare bagomba kuba bari batoya bagifite imyaka mike ariko biterwa n'urwego rwa gisirikare umuntu arimo hano numvise bavuga ngo umuofisiye yashobora kugeza ku myaka 65 gi rero ndacyafite imyaka 57 urumva ko harimo haracyarimo intera ndende kandi nka ofisiye nubwo imbaraga zo gusimbuka cyangwa mu mugongo haba hatangiye kuzama amakare gakeya ubundi ofisiye akoresha ubwo cyane cyane ubwonko ubwenge kuruta imbaraga z'umubiri ubwo rero n'igisirikare wakimana gikora
dusoza ikiganiro n'abasaba burumwe mpereye kuri duwaye wanyu kugenda dusangiza ubunararibonye bw'abantu babarwanyi mu ishyamba biba bimeze bite buracya umuntu agapanga iki abwakira agapanga iki
bo nkuko nge nabaye mu ishyamba kandi mbana n'abandi iyo umuntu ari mu ishyamba bone ibyo bita maki ubwo umuntu abaho nyine nk'inyeshyamba inyeshyamba ishakisha ubuntu uburyo yabaho igashakisha n'uburyo yategura ibyo kwitabara igihe cyari cyo cyose itewe muri rusange kwabaga turi kumwe n'abandi bagenzi banje tugashakisha uburyo twabaho mu byerekeranye na siruvi noneho nyuma yaho tugategura no kwitabara igihe umuntu aje kutwatakwa
mwatakwaga nande cyane
bo ibyo byose igihugu cya Kongo kirimo amarederi menshi cyane ku buryo iyo utabaga watatswe na guverinoma watakagwa n'abamayimayi ukatakwa n'indi mitwe yabaga iri hirya no hino bita abanyatura ubwo buri gihe cyose umuntu ahagara yiteguye
naje gutungurwa n'umwe wambwiye ngo mwasomaga amakuru kuri interinete mukumva amaradiyo mpuzamahanga birantungura mu ishyamba
mu ishyamba nyine nk'uko mugenzi wanjye we kubibwira ubuzima bwaho bwo burakumiye kugaho bukomereye nta mushinga abantu baba bari gucungana n'amaramuko gusa no kwitabara igihe baramutse bate muri iyo pose nanga suko kwicira wabarimo wagize amahirwe akabonaga telefone wagize amahirwe akabonaka radio abafite akanye ko kugukurikira akamenyera hawe makuru atambuka hirya no hino uko ndi kuba amakuru agenda bimekana
ariko nagiye numva nanone ngo ikintu bita ibihuha biba byiganje kuruta
birumvikana kuko amakuru azari menshi ariko ukuntu abantu baba batagira uburyo bwo kuyaverifya ngo barebe ahaturutse usanga binagorana nanone y'igihuha kihari nicyo gituma abantu benshi banazirikirwa iyo bari ibihuha abantu barushaho kumva ibihuha gusumbya uko bakumva ukuri icyo gihuha kikabazirika rero niyo mpamvu bumvise ko igihuha ari cyo gifite agaciro bibiri
muri hano nk'abasirikare bahoze muri FDLR ariko mu kuhava muzaba mumeze nk'abajya gutangira ubuzima bundi bushya wabageze imbere y'ubutegetsi nkabubwira iki
inkunga zo ni nyinshi inkunga zo dusaba ni nyinshi urabona ni imyaka benshi ni imyaka 24 nkanjye ubwanjye gewe wivugira na maze imyaka 24 ntari mu gihugu birumvikana ko muri classe zose nkeneye inkunga ubwo rero inkunga nta handi nzazikura hano muri iki gihugu hari politiki iriho ya mbere nuko ugomba kwigira ukishakamo ibisubizo nturangamire cyane kuri leta gusa cyangwa se abavandimwe cyangwa se amafamiye cyane ko harimo abafite n'amafamiye yarangiye cyangwa se asigayemo bake nabo wenda nabo badafite ubushobozi buri bwinshi byumvikana ko tugomba gukoresha umuvuduko uhagije cyangwa se w'imbere kurusha abo twasanze kugira ngo twiteze imbere nayo inkunga nyinshi dukeneye n'iz'ibitekerezo nubwo inkunga materiyeri nazo niziboneka bizadufasha kwiteza imbere
ku ruhande rwawe
kandi rwanje nkuko mubivuze nyine imyaka 24 ni myinshi ubwo ni ukuvuga ngo twaje n'imiryango nta kintu dufite na gitoya batubwiye ko nyine nituva hano hari amafaranga make bazaduha yenda kugira ngo ubashe kugura kambaro ubashe kugura kamatora agasafuriya ariko nk'icyo twasaba nyine mu gihugu twajemo kiratuzi nuko nyine baranabidusezeranya ko igihe hazajya haboneka nk'akanya nk'akazi bazajya batwibuka cyane cyane ko tuzigishwa n'imyuga kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ikindi nyine ubwo ni ukuvuga ngo tugiye mu miryango, turasanga imiryango yacu. Icya mbere umuntu aba yifuza no kubana neza n'umuryango asanze, noneho habandi icyo umuryango umufasha tukakimufashamo, kuko intambwe ya mbere arushya. N'umwana mutoya agiye gutera intambwe ya mbere bamfata akaboko, natwe turi muri urwo rwego. Ariko cyane icyo dutekereza twebwe nuko tugomba gukoresha imitwe yacu n'imbaraga zacu, kuko ngo akimuntu akazi imvura ihise, tukiteza imbere ku bwacu.
Reka dusoreze kuri Duwaye, ndabona n'igihe kigenda kidusatira. Duwaye, urasoza ikiganiro ugira ngo iki?
Ndasoza ikiganiro mbere na mbere nshimira Leta y'u Rwanda ku butwari n'ingufu yakoresheje kugira ngo yifuze ko abana b'u Rwanda bagaruka mu Rwanda bakarwubaka bafatanyije. Nkongera gushimira n'abayobozi ba hano Imutobo ukuntu batwakiriye kugeza kuri iyi saha, bakaba batwitayeho ku buryo buhagije, bakaba nta wicwa n'inzara. Ubwo nanone nkaba nshimira abarimu batwigisha, saba ko rwose inyigisho zabo ziratunyura, kandi n'andi masomo asigaye tuzayakurikira neza nta kibazo, kuko twese ubu twamaze kwibona ko turi abavandimwe kandi turi bamwe mu gihugu cyacu.
Tumaze kumva abahoze ari abarwanyi muri FDLR bazamura imbogamizi y'itumanaho hagati yabo n'abo basize i Congo, twavuganye na Bwana Francis Musoni, umunyamabanga mukuru wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, ni ku murongo wa telefoni.
Iyo gahunda twarabasobanuriye, nanubwo ari ukubasobanurira twabahaye amakuru uko dusanzwe dukora. Hari Imutobo tukagira telefoni zifite amafaranga ahagije, umuntu wese ushaka guhamagara aho ashaka guhamagara wese, ni serivisi yo gukangurira abantu gutaha.
Telefoni rusange iri aho ngaho mu kigo,
ni telefoni y'ikigo cya Imutobo. Rero ushaka guhamagara wese areba Santa Maria bakamuha agahamagara abo akeka ko badafite amakuru yuzuye. Ni nabwo buryo twashoboye kubabonera imiryango yabo bose mu gihugu. Urabizi ko abagore babo n'abana bose bamaze gutaha, nabwo buryo twakoresheje kugira ngo bamenye amakuru yaho imiryango yabo iherereye. No muri abo ngabo bavuye za Kisangani, iyo telefoni bagenzi babo babatanga gutaha barabatelefonaga bakababwira amakuru. Uretse n'ibyo ngibyo twakoresheje na za Skype, n'abo ngabo bari muri Sangani za Warungu bari kare bakavugana n'abari mu Rwanda ahangaha ari abatashi bavuye mu mashyamba, ari n'abandi bagenzi babo bene wabo imiryango yabo bakavugana. Rero uburyo bwo kuvugana hariya Imutobo ntabwo ari ikibazo, nta kibazo gihari mu buryo bwo kuvugana n'abo bashaka kuvugana nabo.
Niba mbumva neza, umuntu ufite telefone ye ku ruhande kwakunda bavuga ngo barasaba amafaranga yo kushyiramo, ntabwo biteganijwe, ahubwo hari telefone rusange.
Niko bimeze.
Murabona iyo telefone mwashyizeho navuga ngo imaze gutanga inyungu cyangwa kubyara umusaruro ku kigero kingana iki?
Yarafashije cyane, nta nubwo ikijyaho imaze igihe kirenga imyaka itanu ihari hari Imutobo. Rero byarafashije cyane, nanone biza byunganira biriya biganiro biba kuri Radio Rwanda yayisanga mu banyu, byunganira nanone iyo Skype nakubwiraga, byunganira n'abandi banyamakuru baza hariya Imutobo, wabonye ko hafunguye abantu bisanzura, abanyamakuru benshi ari abo mu Rwanda ari n'abo mu mahanga, bose bakunze kuza bakifatira amakuru y'imvaho bakayasakaza bakayatangaza, abantu bakumva ubutumwa bagenewe.
Birashoboka rero ko abo bavugaga ko bagejeje icyo kibazo cyo kuvuga ngo babaha amafaranga bashyire muri telefone zabo baba batazi iyo telefone rusange, niba ariko nabivuga.
Oya, barayizi iyo politiki yo kuvuga ngo uhe buri muntu amafaranga ashyire muri telefone ye. Ntabwo wamenye umusaruro wabyo, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka buri muntu ushaka amafaranga gushyira muri telefone muha amafaranga gushyira muri telefone ye. Kandi hari serivisi n'uburyo ashobora guhamagara n'uwo ahamagaye akamwakira. Kuvuga ko badafite amafaranga yo gushyira muri telefone ntabwo aricyo kibazo, ahubwo ikibazo ni imyumvire yabo. Nabo ubwabo bari urabizi uko batashye batabishaka, bagombye kubapakira indege barabazana batabishaka. Ntabwo ari uko bari babuze amakuru, bari mu nkambi hariya twaravuganaga nabo kuri video conference, bakabyanga nkana ko badashaka gutaha, ko byose ari ugupfa bazasire mu nkambi.
Bwana Francis Musoni, turabashimye ku kiganiro Mahera d'Ijwi rya Amerika. Ku musozo w'iki kiganiro rero, nongeye kubashimira mwebwe twaganiriraga ku Ijwi rya Amerika Imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda, ikigo gitangirwamo amahugurwa ku bari abasirikare bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Nshimiye namwe mwari mudukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Erkabagirubusa, ubwo naho utaha.
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.